Sihlaba ikhwelo kubathengi baseBuco. Lixesha lokubuyela ezizeni. Fumana itanki lamanzi le 275 liters kwimibala eyahluke-hlukeneyo nge 2,999 lilinye. Ufumane no 150 liters we-Ariston Axios Geyser enewaranti yeminyaka emihlanu. Kuquka i-TP valve ne-drain cock nge 4,799 inye. Ukuqala kwisiseko ukuya kuphahla, fumana konke eBuco. Lo promotion ifumaneka de ibe yi-8 kaFebruwari 2026 kukho imiqathango.